Struggles of life, my politics, kupigwa character development, inadai mali pa kutulia tu yani. Bila ma pressure, at least tupumwe kiasi. Plenty ino diaji, area, zone ya kujisunda umedi. Karibu nyumbani.
Muitaji utopia keja full of love kwa mcheta. Place tuta coexist together, hakuna kuteta tent. Ni healing life ya upendo kusavu kama waiter. Sera za peace from above, hakuna kitu better. Upendo ndani nyumba feel at home, hakuna hater. Jitu mpe flowers kwa veto wangu trendsetter. Alinkaribisha nika belong hadi mvua 20 later. Tuko kimoja na dana kuwaletea ka love letter. Na running back hadi page one na day ones kwa harakati. Wanaelewa tumetoka wapi tangu ile enzi ya wakati. Kawaja tafsiri hii makali mana luashua msamiati. Maovete tuko classic kutoka ashi na uso dust. Na break bread nikifuata feeling ya last supper. Happy moments back to back ka logo ya kappa. Ina work on the map, mape kumapa. Much love kwa family na homies karibu
hapa. Stories that impact my African culture. I dance it so pure in an African hood. Niko nyumbani saying ko nyumbani kesho. Mama African love. Gifted and black dancing under the stars. And the rhythm is karibu nyumbani. Hakuna maswali. Umekaribishwa nyumbani. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Hakuna maswali. Umekaribishwa nyumbani. Hakuna maswali.
Wanasema east or west, home is the best. Kila kitu tunafanya is better than the rest. Hakuna maswali huku, hakuna kesi. Bora we si mtiaji, tuko pamoja kama jeshi. Karibia please feel at home. Sit back relax, huku hakuna noma. Huku tuna madini, walifichanganya na madini. Tusahau mizizi, watutawale akili. Walitafuta symbol, watoi wanapenda. Wakaifanya yao, ndio wauzie agenda. Tumekataa, tumesema apana. No chichi man, no batman hapa. The richest continent but still the poorest. Jua lami ndio wana control hizi resources. Tuna need to hama leaders mapuppet. Wanajifanya wanajali kumbe tu ni maproject.
Stories that impact my African culture. I dance it so pure in an African hood. Niko nyumbani saying ko nyumbani kesho. Mama African love. Gifted and black dancing under the stars. And the rhythm is karibu nyumbani. Hakuna maswali. Umekaribishwa nyumbani. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Hakuna maswali. Umekaribishwa nyumbani. Hakuna maswali.
Nili marry the ratchet. Nani wa fast kutupa mawe. Oh, akuna, kuna semevo ndio tubari the hatchet. Kautaki stories za devo mbono kwa kwa market. Nika wende visiting jela kuona mse hata itoka. Awende visiting kuambio utaipona. I was blind but now I see na iona. Sidila wakati kati na deal na the owner. Sijifini na still na washona. Ile stone walilenga ime maintain kona. Imagine angel of death amepiti alafu play dead. Uwebuke sabu wakuna kuruka stage. Hii ni origi zile ulisikia ni fashion. Siamini kila mtu wongo ni fashion. Hakuna kitu ya bure hapa lazima jasho. Jota Christ alitoa damu na passion. Ata wale wanipendi unreceive. Ata mafisi na mathief washa kuwa maarif. Ata nyangumi ujipata kwa beach. Tusha ungeze wa chuvi na bado tunadai pinch.
Hakuna